Mulamuzi akulira kooti esokerwa ke mukono Paul Matiama aliko muzibe ayitibwa Ivan Birungi myaka 49 gwasingisizwa omusango gw'okusoba ku mwana omuwala w'emyaka 15. Kooti eno etegeezeddwa nti musajja mukulu ono yalagiriza omuwala ono okuva ku bazadde be amuyambeko ku mirimu engeri gye kiri nti ono talaba, wabula ate neyakkiriza mu maaso g'omulamuzi nti yasobya ku mwana omuwala ono omulundi ogutali gumu. Kati omulamuzi ayongezaayo omusango guno okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja ogwokusatu Abirungi lwana akomezebwawo mu kkooti eno aweebwa ekibonerezo. Wabula Birungi aliko by'asabye kkooti erowoozeeko ng'eteekateeka okumuwa ekibonerezo.
Okusibwa nange nina kyensaba, nsaba mafukamidde maaso ga kkooti, nsaba Mukama Katonda kitange neenenya olw'ekikolwa kye nakola, neenenya ne maaso g'ekkooti kubanga ekikolwa kyange tekyali kirungi. Okusaba okwokubiri ow'ekitiibwa omulamuzi, ndi musabye muzibe nkomera sisobolayo, ntambula bangwatiridde bukwatirizi, ntoyi bandwala butwali, buli mulimu bangunkolera bukolezi. Okusaba okwokusatu, sinzamba omusango gwonna gwe mulungi ogusoose, nsaba kkooti embeera eyakisa.